Uthina sasifikile lana. Uthina sasikhona lana. Uthina sasifikile lana. Uthina sasikhona lana. Uthina singelile lana. Uthina sasikhona lana. Uthina singelile lana.
Awusesikhona thina vukani bafana. Ngadala isiphithi phithi ekuselahleleka. Ngifana nogwayi nyangqalekela. Awu mina ngisavana nyangomela. Thina suka kude nale ndlela. Dala bazivuma sibe sivunywa ingoma. Awusesikhona ntete. Abalela bavuke. Onenkanini mkhuze. Endleleni yethusuke.
We are on a go 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 go. We on a roll now. We on a roll roll roll. I'm gonna move now. Oh, oh. I've been chilling,
chilling.
I've been smoking,
smoking.
I've been drinking,
drinking.
In the show,
in the show.
I've been leaning,
leaning.
Well, excuse me,
excuse me.
I've been leaning,
I've been
in the show,
in the show.
Till my sons are gone, Alana. I'll tell my sons, feel Alana. Well, till my sons are gone, Alana. Well, till my sons, feel Alana.
Yo!
Awuthina singelile lana.
Lalela.
Awuthina sesikhona lana.
Yo!
Awuthina singelile lana.
Lalela. Yo! Ayo! Thina sesifikile lapha. Ngalo mculo soba lapha. Sibizela ukubhala amagama. Sibhala amagama namandla. Ngalo buciko bamzukwana. Phimbo lethu liphethe ukukhanya. Sibuyisa ithemba lamandla. Asifuni kube namathata. Siphelile isikhathi sokukhala. Siphelile isikhathi sokudlala. Zulu hlangana ngamandla. Thina sinamandla engonyama. Ingwe mabalabala. Irepresenta ukubumbana. Bayede mjokwane kandaba. Bayede sula isikandaba. Wena phunga kamageba. Usulu kamalandela. Wena nkonyane kandaba. Usuluka senza ngakhona.
Thina sesikhona lana. Sesifikile lana. Sizodlala lana. Thina sashaya inguma kuvuma abaphathi. Thina sashaya inguma kuvuma abadala. Thina sashaya inguma kugida abafana. Ubophuma mfana mengena thina. Ethu ubophuma thina masingena. Thina sesikhona lana.
Sesikhona.
Thina sesifikile lana.
Thina sesifikile lana.
Thina sesikhona lana.
Ayo sesikhona.
Thina sesifikile lana. Thina sesikhona.